Shiki lili, kala la, papa ndisi, chacheki. Hey, na isi mali ya uma kama unangoje ya true pass. Na misi jali ukini bonde ya mokinuno. Kileta kere here inabaki nime kutuma. Na ukijileta mbele na kusho weru di nyuma.
Weru di nyuma. Weru di nyuma. Weru di nyuma. Weru di nyuma. Weru di nyuma.
Maragwe mbichi.
Weru di nyuma.
Bina sidi.
Weru di nyuma.
Robi.
Weru di nyuma.
Sundwa nyuma ka backpack. Doggy style backpack. Take ya punda, take ya back. Minywa nyuma, nyuma nyimana. Mkia, body part ya nyuma. Nyam nyap, mimshindi, nakula kat na nyuma. I'm human, najua mbele na nyuma. Niko mbele, werudi nyuma.
Fully, siambi.
Werudi nyuma.
Werudi nyuma, jumina songa mbele. Ati nikufuate, kwani mini muere. No gut, kusturuliza watu wa lelo. Siniaribie mood, Wewe, area wenyewe unase. Hiyo kitu unataka kusema ngoja utasemea kwako. Ni buko na deku niona face. Free nione kwa page. Zimsha, zimia po nyuma.
Ngoja, hai, weru di nyuma. Weru di nyuma. Weru di nyuma. Weru di nyuma. Weru di nyuma.
Kwa nini?
Weru di nyuma. Weru di nyuma.
Stevie.
Weru di nyuma.
Mini mtol, kadiji token for them to walk I'm okay underground under them pin location lam lam niki fair motivation
class 1 ndunga ya force 1 plus 1 mukuchaga tuna force bila bomb tom kwa kichom chrome ikikam tunadega power
tutam to
nani
tutam chuja
mimi
tutam moa
no
tutam fukuza
hapana
tutam to
Hey, sit back, relax. Nileta tena ni kama mina rehas. Namteka tena na stingunza kurivase. Tangunja fwenai, miri mejisunda no kunax. Hey, check it. Daily na purura gunga, mabademi na buruga. Fala kintundura na mchapia weru di nyuma. Ready when you're ready na badu sezi jisunda. No wonder Mr. Kiruma, so fala weru di nyuma.
Koja, hai,
weru di nyuma.
Wapi,
weru di nyuma.
Wapi,
weru di nyuma.
KK man, Bob Bob, Skillish, I'm our biggest producer. Good.